come in number one. Bumbo crack. Hey.
Utadanganya kusema wengine wawazi. Ukweli ni kwamba wanaume mmeumbwa vichwa wazi. Mpaka nakosa majibu, ili penzi lishachanganywa na wivu. Mama kanifunza utulivu, ananisisitiza usikivu, baby. Sako nini nisitulie, fano na ninyema nini. Ukoradhi we umie, furani pate mimi. Usemi sina,
sina, sina.
Chakusema sina tena,
sina.
Usemi sina,
sina,
sina. Usemi sina,
sina.
Chakusema sina.
Mapenzi ni maua, moyo ni mwangu yanachanua. Yarisha waita kaga kuniua, usishangae na jishaua. Nilipoteza hamu ya kula, domana kila nachonipa na kula. Iwe papa machura, na kula ndo kisha na kula. Sa kwa nini siturie, mfano na ninyima nini. Uporazi ugurie, utamu nipate mimi. Usemi sina,
sina, sina.
Chakusema sina tena,
sina. Usemi sina,
usemi sina,
sina.
Usemi sina,
sina. Usemi sina,
chakusema sina.
Yeah,
it feels like I'm fully low. For the first time I never seen love like this before. Call them your small wife. Hey, call that boy, call me number one.
The mix killer.